Jabuloya mi kongege guwe Mekhra wam khese jonge guwe Pelele mpilo ya momo seduze Uma wenu seduze Jabuloya mi kongege guwe Mekhra wam khese jonge guwe Pelele mpilo ya wenu momo seduze Uma wena seduze kodwa ngicabanga ngiyazula zula On the other side are you in my future Mina ngiyasaba ukujabula Ukujabulungekho Mina ngiyasaba Ukujabula Ukujabulungekho
Take this
one